exalted Muziki Bashir Hanuniye iyo habaynti iyo duubista iyo Hanuniye studio oo ku yaala magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
But the